Can you give me your time? Wenzako nimefall in love. Nimefall in love. Halafu sito kwa chote seke. Pressure, pressure za nini? You are my desire. Mapopopopopopo mbona mesha lala. Wana una haya. Nafsi yangu isha sha 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 pagawa. Naitaji dawa, dawa. I wanna be your soldier, oh. Anything.